nataka kukwambia jinsi ninavyo kuzimikia. Wewe mtoto marikia, vile unavonivutia. Nimekupa ote mtima, umeshika umeshikiria, nami nimezama mazima. Nami siwezi kuficha, akini acha, mi moyo nitaumia. Akini acha, nitaumia. Tetemete, tetemete, give me your love. Acha wavimbe, wapasuke, give me your love. We tulizo la loya, loya, give me your love. Nitafanya chochote, kupenda, chochote, give me your love. We tulizo la loya, baby. Nitafanya chochote, kupenda, upenda cho. Aha, mami, kwa mapenzi matamu nifungie chumbani. Niwe kobe, mwili inje kichwa nani. Oh baby, nipakate mapajani, nifurahi. Ukichoka, jilaze kitandani. Kwa kufanya masaji, mimi nipo.
Maisha ya sasa ni magumu, nitafti manyongo tanizolo. Mimi ninaweza kunywa sumu, baadaye tena itakuwa ngumu. Siku nyingine watakuhukumu baba we. Nalia baba, mimi naumia bwana ye. Jamaa nalia baba, mimi naumia bwana we.
Tetemete, tetemete, give me your love. Acha wavimbe, wapasuke, give me your love. We tulizo la loya, loya, give me your love. Nitafanya chochote, upenda, chochote, give me your love. We tulizo la loya, baby. Nitafanya chochote, upenda, upenda cho.
Mapenzi ya Mondi na Zari, kuwaona ufahari. Ivan, Ivan.